JMS Rihanna.
Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawile. Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawile.
Haturoge, 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 haturoge,
kidume, toka kenyama, kidume, toka kenyama. Namo mabungua isa, niyo likara mamama. Misi loka kide trippy, tuchua kifiku na friend. Namo gamungu, on my breast, like you gotta be kidding me. Mimi, Mr. Holy, Donas, Bonas, Sabis, all letters. Mungu tonight, stand on yo, who's gonna end them all letters. HMS money game, never rock on a street, they got my food day. Very sharp money game, never turn up on a beat, they got my food name. Napo za jina na kuza sipi. Soma manyanga, manyanga, manyanga. Wabarikiwa tulima sisi. Aturogeki, rogeki we. Napiga vifitu na wana. Wachewa wapendi kufanya. Sali wa upe upata sipi. Yangu wa mimi wapana.
Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawile. Waliza ni umetupata lakini ndo vile. Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawili.
Haturoge,
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 haturoge.
Hata wanafika kikunja sibaro tunaziri song.
Naziri song.
Utafuta sichoki usiku na mchana kwa Mungu naomba. Acha ni chuki ni hasa mpaka minabu kabona. Kaze ni buti wanangu kozi ligi ni so. Walai bilai game ni tough mpaka wana fake. Wanataka to down kubwazo wa mola. Haturo 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 game. Wanataka ni bote. Wapu wanataka ni kose. Maisha popote huja kwa foreign. Hero na bidi wa ngoje. Kama ipo tu ipo. Sometimes songo kuta ipo. The chopper to Pimbo, Nintendo so gay, the Kingo. I'm a Samilo for Dakiko. I go so hard, I can walk it up. I want them seeds, me out. It's Jeff Jeff, what an adopter.
What is a new make to butter like any no feeling? What can any winger machine no could be get a feeling? What is a new make to butter like any no feeling? Waganga ni wenga meshindwa kupiga tawili.
Haturoge,
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 haturoge.
Fanya yako nini siro keki. Naftali nini sele zeki. Ukija kichwa kichwa utababa ni cheki. Kwanza speedy yako ina breaki. Mana na asira mbaka na omana. Sijui kama watapona na. Mindo master white rap game. Sio gopi kuwa chana nta wa shona na. Hola. Mindo panga poleni benki wana panga kwa ganga. Hola. Uwezo wao unegwisha kifuku wa mesanda. Hola. Sisu na kick real wana leta ushamba. Hola. Wabake pike chini undo muda maninja kupanda. Aya mapambano mbona easy tu. Nasidi kuma mini mungu liye juu. Juu juu you and you. Anetishi waze watu mburi. Okay. Nataka show the mail sio lucky. Mlete ata Kendrick Safi. Tukeshe kimichano tulizo yunane. Wabe yule